xilli shaqalaan baahsan ay jirto shaqooyinka ka soo baxo dowlad goboleedka Mandheeraan aysan dadka oo dhan ku wada filnayn ayaa dhalinyaro badan oo shaqalaan ka caban jirtay waxay hay'adda DRC uga faa'iideysay mashruuca booreysha 43 dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo hay'adda bartay wadista baabuurta ama darawalnimada si ay ugu shaqeystaan isku filnaansho dhanka nolosha u gaaraan Cali Khayr Isaaq waa madaxa mashruuca booreysha ee hay'adda DRC oo fursadani uga faa'iideysay 43 dhalinyaro waxa warbaahinta ista uga warramay mashruuca booreysha iyo waliba sida ay bulshada uga faa'iido
DRC horan waxay ay gacan qabtay oo si ay wax u bartaan 103 dhalinyaro oo ay yihiin 36 ay yihiin darawalin haddana dhalinyaro kale oo 110 meelahaas gaarayeen ayaan soo qabannay waxaan darawalnimada aan u tababarnay xirfada darawalnimada aan u tababarnay waxa waa 43 dhalinyaro mashruucaas waxa maalgeliyay European Union oo ka tirsan 8 waddan oo Yurub ah marka dhalinyaradaas waxaan kula taliyay inay xirfada darawalnimada la siiyo ay ka faa'iideystaan marka aniga hadda ugu dambeyn waxaan ula talinay dhalinyaradaas inay ka faa'iideystaan inay countygana naftirkooda marka ay darawaliin ay shaqaaleynayaan inay wiilashaas ka warqabaan
sidoo kale waxay iyaguna dareenkooda ka hadlay dhalinyaradii ka faa'iiday fursadaasi iyagoona u mahadceliyay mashruuca booreysha iyo waliba hay'adda DRC
meeshan waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda booreysha iyo DRC oo soo garab qabtay oo bareen sidii gawaarida loo kaxaysto ama loo wado marka teda kale to waan la baray waxaan rabnaa inaan shaqeysano waxaan nool baahan inaan shaqeysano oo xirfadina la baray aan ku shaqeysano sida wax weelno teda kale waxa saas ogtiin driving ki awal maad garanayeen hadu xaalin baray sharciyada sida wadada uu mar leedeen saas gaarigaas uu mas'uul ka leedeen waxa dhan baalin baray haddii waxa ma dalina hay'ad rasmi booreysha iskaashanayaan
meeshan waxa ugu mahadcelinaya hay'ad DRC fundgrainaysa European Union waxayna garab qabteen inaan wax barano oo driving waan barane wax ka soo bartay community ga waxaan u qaban kara haddii xanuusan yihiin habeenki gaari hadaan hayso wax ka soo qaban kara thank you for DRC and booreysha
anigu ah magaciiga Cabdisamid Maxamed Iimaan meeshan aan taagana waxaan ugu mahadcelinayaa DRC iyo booreysha oo soo gacan qabteen oo driving school nambareen oo waxaan soo concern driving school soo bareen alxamdulillaah mahadcelin weyn aan intugu mahadcelinayaa aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
maxamuud maxamed shaqo maxamed la fagaar warbaahinta ista mandera